subira kufuru nini kaiendea eti mola angu mlezi wangu mbona hili umeniachia istainu biswa subira mini kaiendea sina sala zangu machozi yangu eti leo ya mejibiwa najisikia furaha sina tena mauti alhamdulillah moyo wangu baridi huzuni ilo nija haipo tena haiji usa tena
Give me.